olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Momo atu e whaitau se lau tangatana āwai i se sauninga i le Botanic Gardens i Sini. E mana tu ai se tasi o tinana maliu i le o sofainga i le nōwhuanga o whaatau i Bondi Junction i le lua vaya so utuana i. O le tina o Jade Young, whaasa fulmalafitu tausanga le matua, nangalue o se tusiata fale po o se architect ma e to alua lana whanau. Na whaalia e lona tina o Elizabeth, le langona o le whaanoa noa maleita i nisi o teimi, i le awalana motu si ai le mafutanga asianatama, malana whanau, malolato ainga. O le asofo e nanafi na whai ai se sauninga i le matafanga i Bondi, e mana tua umai i lato una maliliu i le nei osofa inga. O se tasina awai atu iai, o le tama itai o Brenda Miley.
With the Bondi community, you know, we're connected by the ocean, so it was really powerful to paddle out and be part of the paddle out to, you know, recognise people who lost their lives in this terrible event. We were, you know, honouring people who'd lost their lives and the people who'd been heroes, and we were connected as a community of ocean-loving people.
Brenda Miley. Olo o whaailunga i nei Israelu i le vaiaso nei, le vaiaso o le Paseka po le Passover. Lea e whaailunga i na i le tausaminga o le Seda, o se whainga ainga e whaatasi ai a ingo Iuteia, i le whaamanatuina o le taitaina eseo i lātou mai Aikupito, le nuu nanono fōpolonga ai. Ai le whamanatumino le Paseka o le neitau sanga, e yeini ainga Israelu o le āava noa ni no fōi laulau o le tausaminga, mō ainga ma wō o lo sai saia whaapango tai na pea e Hamas, talumaila no sofa inga ile asa fitua o ki topa o le tausanga na te anei. O se tasi o lo sai saia pea e Hamas, i le lata nei i le lua se lau aso o le tamā o Obad Ben Ami. Na tā ua e lo nātali i ia Yuli Ben Ami, i le tūlanga whaingatā o lo o iei lo lātou āinga i le popole i lo lātou tamā.
Laws and money is not all that needs to change here. One thing that I'm starting to see a little bit more of is that conversation starting amongst men. You know, this is not a women's issue that we can fix by fixing women. It's men and their behaviour that has to change here, and we need men to be stepping up, having those conversations with their friends about this matter and trying to talk about how we can change society for the better, because we just can't go on like this.
E whamanatu atu o nga ele o le grab le nga sa atatau o nga luatu ma le reporti le nga. O le reporti le nga ua au whaatasi le ma lo ma le tuangai i le wala au mo le tau fio sa wanga o tina matama i ta i le atunuu. Ua wala au le pale mia se tete New South Wales Chris Mintz i le toe ilo ilo ina o tu la fono. E tatala ai tangata mai le fale pui pui i lalo a iainga po o le bail laws. Ina ua toa lua sa fuluma le lima tama i taai i Ausatalia nei. Ua maali liu ina ua fasiotia e se tane po o se alii na faipa anga iai pē maasani iai. I le tausanga le nei, ai olea whaatoa whaamas ina ua mae a. O le tama i taai lona lua sa fuluma le lima o Molly Ticehurst, e lua sa fuluma le fitu tausanga le matua, lua se fulma le valu tau sanga le matua ile a ai o Forbes i New South Wales. Ua mōlia masaisa ia e leo leo i a Daniel Billings e lua se fulma le iwa tau sanga le matua ile fasioti tangata. Na ia fasiotia Molly Ticehurst na la faipa anga pe na la nonofo o i tua iaia inga o le bail. Na sauno le Minister Home Affairs Claire O'Neill ili Channel 7 e le lava le malosi o le tūlafono matupe o lo o whaatino ai polo kalame e tau fia ai le sā wai na pea o le tūpāo tina matama itai. O le grab le nai pe o na tai nātu i le reporti. Ae i le reporti le nai i le whamanatuina i Israel elu i le vaiaso nei o le Paseka le Passover. le faaigoina pe faailogaina le tausamiga o le seda na faaalia e le afafine o se tasi o tamā o loo saʻisaʻia pea e Hamas le tamā itaʻi o Iuli pe na amī le tulaga faigatā o loo iai lo latou uāiga i le faamanatuina o le paseka o lenei tausaga ona ua ova i le lua se lau aso o saʻisaʻia pea lo latou tamā.
It's 200 days that they are kidnapped, that they are suffering in the Hamas hands. So my biggest hope and pray is that it's going to be over and everyone will come back to their family, to their house, and just be loved.
I nisi o tala i le tātou porokalame le nei aso ua taulata i le faaiʻuga le savalinga le palemia Anthony Albanese o le alasopo le Kokoda Track i Papua New Guinea lea na sopo ia e fitafita le military au se tālia i le taualona lua o le lalolangi. Ua avea ai Anthony Albanese ma palemia muamua ua ia faia le savalinga le Kokoda Track ai o se ei i le tofi palemia. Na amata la savalinga ila sona nafi, ma olo faa moe moe, e faa iwine ili taiawa taiao, ili saa uninga faa manatua le anza ki Papua New Guinea. Na saa unua maile pale mia maile le laumua i Port Moresby, ili taiawa na nafi, aile i amataina, ia le la savalinga, leo olo saa vali faa tasi ai, ma le pale mia o Papua New Guinea, James Marape.
The Australians who fought here saved our continent, literally. And they stood side by side with their brothers and sisters in Papua New Guinea. The Australians showed sacrifice and courage and extraordinary valour during what was battles that went over many weeks. And it will be an honour to pay tribute to them.
Le palemia Anthony Albanese. I le taualona lua o le lalolangi, I le alasopo lea le Kokoda Track i Papua New Guinea, e toa ono se lau lua se fuluma le lima, fita fita au se tālia na māle liwai, ma le toa afe ono se lau na mānunua. Munimuliane e ovo i le toa fā afe, fita fita na māle liu, ona o fā amai na pēsia mai ai, I le Kokoda Track i Papua New Guinea. Ma nisi o tala e le nei yafiafi, ma le tala mulimuli, wa ova i le lua se laulima se fulu tau sanga talu o nanga oia e se misi kuki po James Cook, ni tao mai tangata muamua i le teimi na fato a fei loa iai, ma ia papalangi, se papalangi, ma tangata muamua i laufanua o au se talia nei. Lua se laulima se fulu maona tupu tau sanga, ai olea, ua toe fafo i mai tao, o mea totino, a tangata muamua. Na malangatu i le University of Cambridge, i Engelani sui o le La Perouse Aboriginal Community, i le nofuanga na te Waitao nei, e faa ingo ina tau o Kwegal Spears, na te umayai talumai le tausanga, afe fitu se lau fitu se furuma le tasi. O se tasi o tangata muamua na awa yatu iai, o Nolan Timberry, o se sui o le La Perouse Local Aboriginal Land Council.
Elon Musk and X need to follow Australian law if they want their platform to operate in Australia. There's a simple...
It's a very important chapter in the story of our community, in the story of our ancestors, and bringing these, as I call them, they're survivors from a moment in time that's, you know, the shared history of our country. So they're very important to us as a community. They're very important to all of Australia.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po whea lawai mawailau podcast.